yamukela nkosi yami nalutho lwakho okwenzekile yami sengahlulekile yamukela sithandwa sami
nalo culo akho nkosi.